The views expressed on this podcast are solely those of the host and guests. The information provided is for general purposes only and should not be considered as professional advice.
That's my point of view.
Sijui kuku alafu sisi tunairushia tu mahindi. Mimi kimbia tu, that's all naweza sema.
Kama jaba bro. Acha kwanza tuingie story time.
This is another episode of the One Last Podcast. You're here with your host Howard Goldfield.
Your favorite co-host.
Nzisa.
Mbona umenyamaza lakini?
Nimetake it up.
Yeah, she's the favorite host. Moving on.
Mhm. Wewe unaitwa nani? Unajua hata computers watu.
Brutus, Brutus.
Brutus, Brutus.
Brutus.
Michelle.
Hey!
Hey, how are you guys? Ngoje.
Wapoa. Wewe ndio nimekawia wewe tulikuwa na wewe weekend.
Living
la vida loca. Hey, brother. Hey. Hey. Mm-hmm. Hey, brother. Unajua tuli, situ kadlisa ma last time. This is the only person najua. Mnalalanga Nairobi, anaamkia Coast. Ameamkia Masai Mara.
Yeah, mazee.
Breakfast in Mombasa. I have to make
lunch na kulia mapi.
Fun.
Sasa, ka leo being a Friday. Mm. What wako expect areas gani? Wakikuona waseme hi.
Never let them know you next week.
Yeah,
what
does
the mahayo kinda
know? Stay dangerous. Mm. Yeah.
Lakini kesho kufanya kwa kaunti nyingine. Kesho kutu wengine.
Yeah.
Na Monday
ni
Nairobi.
I like it.
Acha tupigie.
Hii mwaka tu, next week itakuwa niko kaunti nyingine.
Uongo.
Kwa hiyo natuminga pesa zako.
Uongo.
Uongo.
Eh, na leo mko na ngori. Nini?
Zisa ndo kuna shida.
Tunil. Tuko tunil. Tunil.
Unajua na mtext. Mimi nisharudi. Na tunongea story ya visual. Alafu, ananiambia. Uwe umepata kukula raisi sana. Usharudi. Anamwambia na bado anaongea vibana. Uyu.
Oh, ulikuwa umempangia leo. Leo ndio siku yake.
Kwa ni muwe na kwa bili yake.
Kumbe tulikuwa na kujaona sijima. Zungu niambia
mbele. Ujipange na pointa zangu.
Ujipange tu nominations.
Sewa, kuna wo, kuna wo.
Lakini life inakaa inawapeleka poa.
Life is good.
Saturday bili yako drunk 10 a.m. in the morning.
Oh.
Allah.
Pole man. Pole. It is you know I needed to know ndio kaa kuna mental health facility nataka go for scholarship uende retreat pale bure.
Kwani kukunywa ni mental?
Eh
unajua anaweza kuwa na fight his demons.
Bila yeye okay.
Kupigana na mashetani mapema
unajua. Na kama ni crush tu.
Unaongeaje?
Yeah, exactly.
Kwani hata saa hii unataka kulia?
Ah, zi.
Uko poa?
Eh, nyinyi mkoje?
Uko poa kwani?
Eh, mko poa nyinyi. Mko.
Kabisa?
Ma.
Kushiwa.
Eh, fam.
100.
Bora mna.
Ai.
Nivenyelewa kuna visuals by the way. Sorry guys, hakuna visuals.
But yes. These inconveniences zimekuwa mingi. Mm. But don't worry about it, sweetheart. Don't worry about it. Big and better, we're learning
everything. Tunapanga ku change location.
Eh, by the way, inshallah, if all goes as planned, next episode is Dani.
Oh, man.
Oh, nawape udaku.
Eh, unawape udaku.
Zandani.
Zandani, shi. Zandani, vangu.
Ah, Billy,
unataka kunywa nini?
Kunywa nini, azimu? Like, simaji. Zaidi kwa mpichi.
Ndio imagine. Unaona same. Ni disco ulikuwa drunk tena emo na Saturday.
Zii.
Ulikuwa kwa.
Hata haikuwa 10. Mm. 9. Kuna 9 kitu.
Eh ulifungua tumbo tu na ulikuwa unakunywa nini? 5-8.
Chano 8. Rapping bruku.
Hey. Lakini sio bora mnashisha hiyo ni mimi. Hai
malaika. Je, shusha. Unajua
wale ni
100%.
Wale mniongelea vipi?
Ile kitu ilikuwa 48 ama 53?
45. Yeah,
53. If you see kwa ni miki ya miaki.
45
in general.
Yes, miaki zuna.
45 ni mingi.
45 sana. Kwa alcohol. Crazy.
Go to okay.
Ndio maana hii event ilikuwa kibaya.
Bana. Ujamaa alikuwa outside before hata tufike outside.
Akumbuki hata best yake alikuja na best yake.
Nasikumbuki hiyo.
Ana haja best yake kuja best yake. Akumbuki akuwa kwa kaunta.
Ayayaya bro.
Eh, Billy aliwaambia.
Ba. hata swipe
baby mchakunwa ni
you know you're rolling with the gentleman
iko mimi
right on it right on it wewe hata mimi si hata useme mimi nikutafute zile maeneo zile masaa unajua uko generous wewe unaita wapo unaambia swipe
bro bro on a normal swipe you know me on a normal leza
unaweza swipe
like when you swipe your when according to how you guys are telling me li
sure ukumbuki yani
ukumbuki
fuck na wada lokambia like on money
bro mimi hata I wish tungekuwa na video mimi hata nilitanzis kana namwambia check boys wako ule boys wako pale kwa counter ana swipe mashotos kidogo kidogo
zizi
lazima
barana
mazi amani aje
lazima
control
kwa hivyo hata si tutraie
umse
abiliu kwa shida mimi
chapa kwa na visuals chapa kwa na visuals
wana believe it fingers bro
ameshinda kitani au no
ilikuwa inadunda
yawe kan
check kwa ilikuwa
asiye chana hii turudishe hii eh magwana yeye
yeah, mbona no, ameangana essentials za kujua ku setup kitu ungejifanyia na hata kungekuwa na break
zii azinilikuwa tuendelee kuna video
we have to call that part oh
eh no we have to check it out anyway I've been easy roaming chef bali mimi ni mzee
cheers
mlikuwa mnapika wapi huko kwenye misi kwa
Costa Rica
mko ameni invite bado
sasa huyu invite
unge talab
bado mni invite nisikie vizuri
Wapi go invitation?
Wewe cheki sasa. Kuna kitu wada alifanya niambia Vanzi.
Nini?
Vanzi, wewe kama Vanzi msiana na dai kupeleka date.
Sorry?
Mina oh, ka shauri.
Example yeye. Tabu wada next.
Ka shauri. Let's say nimekuhit up small talk. Then nimefika.
Get us right to the point.
Sema hey, nimefika point sasa si ile masa na dai kuona, na dai to meet. Nona do you feel like it's eh atini
ulikuwa
sasa shauri ame tumebonga ni ile saa first date out eh? Nataka tushie place obviously sitakuita kijani we are past that age
thank you
we have intentional una get sasa tunaenda first date na hapa ku pick location
lazy like sawa atasema zi sawa
ngoja na hapa ku pick location
if it's your plan wewe unafaa kupika hivi mimi na hata sasa mtumia akili thank you
Baby, get dressed. Picking in 20.
Check.
Wow.
So I'm pending. Sure is I'm pending. Mkiulizwa, where do you wanna go?
Because we don't know. And if we know, it means you're taking me because I want to go, not because...
You want.
Yeah.
Sasa kuna conversation, wanasikiza. Jamaa fulani amesema Shuri amesema hali ngoa bili Shuri amesema oh kuna nini nilikuwa nasikiza video fulani nilikuwa na watch alafu Shuri amesema first date anafaa yeye ndio ana pick place ana pick venues kadha huna chaguo ni gani
huyo what
acha ndakudumu ndo uone hata wewe hiyo video usikie is it wrong if I were to choose a locality let's say I'm having ni date sawa. So nime choose place nafaa nataka kupeleka. Do you feel like it's wrong if I choose a place that is around me or near me? Or near my place?
Well, as long as you're picking me up. That's okay.
Na kama pengine
Uber. Kaa atakwambia uchukue tu Uber then ukuje nitalipa.
That's okay as well.
So sasa kaa kwenye kwenye ndio shida, mnaishi mshava. Hakuna places za kwenda out around your place. Just make a central point.
What do you mean good as a shoji?
As inside area. Yeah,
but yeah, if there are no nice places around either of our places, then we have to meet at central place on elsewhere.
Lakini so hauna shida ikuwa around my vicinity?
No.
Check hivi ndio kulianda, acha nikwambie venye kulishia. Sijui, acha tuiseme hivi, acha tukusafisha. There's a friend of Howard.
Friend of Howard?
Si friend yangu.
Usha mzuka.
So, there's a mutual friend of ours, alisema. Pole. Nilikuwa nafikiria ni tunaongelea ule lakini sawa, nimerada. Meren Mwengam.
Ule ni nani?
No mare. So there's a mutual friend of ours. Alikuwa anataka ask manzi out. So akamwambia kanaicho kion out on a date ama something kitu kayo. Dema akasema sawa, but these are the places. Akamtumia list.
These are the places I'd want to visit.
Come outside this list, siko.
Yeah.
Yeah. Nani obvious sea list. Yeah, see Sanford.
Of course.
Yeah. So ni.
Okay, first of all, if I'm a geju boys and kwake vizuri. I'm making a list out of that.
So only gold digger, only gold digger.
Okay.
Only gold digger.
Okay.
No, chill. Okay. Only gold digger. Okay. Gold digger. So aquapo for the chum.
I'm a dig gold gun.
Like see like
see umesema like ame. Okay, Mr. Muta Gondiga, like ni ameona when you boy perform na zile places you share and what not and how he spends, so anajua u boy anaweza afford.
Yeah, you know whether this guy takes her or not.
Yeah,
if she has that list, she will go.
So as a shuri unafaa utu upeane list useme huko ndio.
Hey, that's new, but labda kama if this boy is loaded vizuri, labda ame make your work easier.
So nadhani tumeelewa. Brother,
hey, me bado sielewi how you're making my work easier, because okay, acha niachane na
lakini thing is on in POV yangu ni as in it looks disrespectful in a way. Like
ukishani ambaye unataka kwenda,
so hiyo pata amesema out of this place
is physical. If I ask you a date, that's what of me list fam hata na like bit na like
I don't know ni kiperform huko nje imanishi hizo vitu zote niko na
huko ndio nadai kwenda.
No, I think kama it's like when you ask a shoji where do you want to go and then I send you.
Where do you want to go, swali ilikuwa I want to check out on a date, dem akatuma list.
Oh, okay. That was very fast.
Exactly.
But labda angeulizwa next question ingekuwa where do you want to go?
Hapana.
Ngoja nizi. Si mimi ndio nimekuambia nakupeleka date. Si waje mimi nipange.
Na nikuya mkali kwa hiyo.
Trust me, na tetemo mazizi.
Si mniulize saa hii kama mnipeleke date right now, ask me.
Si umetoka coast to leave.
Mala jo.
Kwa hiyo niko na date.
It was more than a date though.
Anyway, tulikuwa weekend umekubali mimi ni roaming chef.
I'll pick up all, try.
See,
I'll try.
Bro, videos zikianza toka za hiyo siku. Give me my flowers, nigga. I overdid myself.
What you guys celebrating over the weekend?
Hakuna, imagine we were to go to October. Then jamaa fulani akasema
October
first.
Okay.
Wapalapa.
Jamaa fulani
inakuja kwa red.
Eh?
Inakuileta kwa huyo.
Hapana. Jamaa fulani akasema 3,000 kwenda kuona Simba heri ende animal lover nijalipe. Utaanza.
School of Zelda
wanasema akasema
tunasawa na iko na sijui hii.
Mimi ni ndio event kwa yeye. Mimi ana sikuona mtu.
Ngoja kwanza tunafika huko.
Alikuwa my light mara jura.
Acha tunafika huko. So what we decided to do is kwa hiyo don't you want to spend October How about to do something? Then there was a game. There was the rugby finals where they beat Charlotte. Oh, yeah. South Africa. Yeah. Great game. Yeah, so out come vibes and chills. Well, these guys came over at Mines. Yeah, cooked them a meal. A heavy meal.
But notice. When you wonder when you food kiwa kwa jiko. Unaumuma kidogo usikika imeshika chumvi alafu before plake. Zichezeli chili man. Na just go solo, I swear. I swear.
Huu jamaa amenipata kitchen nafanya mawauzangu. Huu jamaa ashaanza kurusha vidole, ananiambia situa nje ya wapishi. Anapika peke yangu.
Sikuingia, ilikuwa kwa oven.
Kazi alikuwa manchi.
Bye, exactly. Alafu pia.
Sina takaje.
So time huko manchis bado unaingiza ngatu vidole kwa pot.
As in feel like
let me tell you something. Let me explain.
Like ni kama like ukaku usikia kama hivi kama ka sausage same for example kama ka sausage.
We I taste the soup.
Soup ya sausage, what are you saying?
Like you if you're cooking, I'm very sure whatever you're cooking.
Yeah.
I'm going to make this best loaded fries now with full chicken. Unaona?
Yeah.
Hakunanga kitu mbaya kama ishi ya place mmesema mnaenda kukula. Guys the dishes kunzima watu
wamekaa kudisha.
Wewe si relax. Relax. Huyu jamaa nimekatakata kuku nimeweka kwa tray ananiambia si tukule sana nataka kunikuporate kwa.
Hadi alisema yeye bana yeye possible. Hadi alicheka. Hadi
huyu jamaa. Hadi anakuambia hivyo na kulangi nyama.
Mbona
kwa mimi nataka kutolea mguu ya kuku mnapeleka wageni kuku ina mguu moja
msara haikuwa hivyo ya fam
kuku kiwete
basi anachomea wale but niko sure isa adequate listeners isa niko sure but that hata ukipika hata semekana hata unapika hizi makuku za KFC nini uno mmoja kichemu kabla ufikishe unataka unachekeni
benye bullets for tag
unataka ndika bullet ah zi una rusha na rusha hii side. Basi cheki. Unakumbuka nini? Unataka high school kuna model kwa tuambia umpe umletee maji. Then ukishamletea
anakwambia onje
kwanza yeye.
Wewe achana mambo yao.
Achana walimu.
See the example.
Wewe mwalimu.
Wewe sio kufikia wewe teachers have done like
elewa, point ni. Kabla uroge wa wengine ama kabla wa wengine wewe mkaa mpishi as a captain
unakuwa mimi waite kwetu ni wa pesumu
draws with the ship man
unakuwa na njaa tu
tajiri sema rudi off I think kutoka hapo rudi off
let me ask you if you sit back and think of what teachers do
see as in the example as in nakumbuka see
it's okay do you think these guys make sense how am I telling you I need to use the washroom unaniambia no like I want to go to the washroom
but
I'm going to go to the airport.
Ni ujinga ya pod.
And it's affecting everyone.
Well, relax. I was talking to my boy the other day. Shout out Amin. And I was like, see these days wamekubali kabisa hii kitu hizi isha bila soko. See how to end out after you do shamba ina anything. Kaa vita za kitambo ende warriors na warriors. Wende watandikane last man standing amebeba hii kitu. Na equal fight. Kaa mko na M4 ni M4 kila mtu. Kani vifaru mpa vifaru mbili mbili. Mtandikane adule atatandikwa.
Hii akili ndo unavukanga nao barabara.
Kuna ingine nikonaya kwa mfuko.
ume pocket.
Hey.
Ah, this way you made it. Like
Azi.
Like see one.
You bro, ah say afai ku involve what we? What we on a shit, bro. Hata mama dha utakuta wana shit. See, ah, aze wanataka kupigana waende wako kwa battlefield. Watandikane mwenye anashinda, anakaa anachora form anasema, "Venye mlikuwa unatandiko wende una make rules ukichapana una make rules."
Kuna conspiracy theory
in this
game.
Okay,
acha nimalize conspiracy theory yangu ya mbona wanapigana.
Unapenda conspiracy?
Eh, acha niseme niliona
juu ya aliens.
Hii ni ya humans. The Secretary General wa UNICEF ni
okay, nimejua kenye wataka kusema bwana yake
nini?
Ndio hizi kampuni za guns.
It makes sense kwako.
UN waingilii kwa sababu yo nitaenda.
Yeah. It makes sense kwako though.
It makes sense.
Yes, ndio sio.
That's what is happening. Yeah, because it's not. Yo si conspiracy. Hey, conspiracy.
You're fine. You're one thing at least.
First time in our life.
Only minus in episode 20.
And sasa tuulize swali yako.
Would you guys do these live dating games? Like
Sizu kwa scripted though.
Hey, no. Come on, the other thing,
yeah.
It's not scripted. Have you guys ever seen one? Would you guys do that?
Ile na kati ya face to face?
Yeah.
Nani random?
Billionaire. It just needs a shot of tequila or two.
No, by the time you're getting to that live thing, the hunger will make
cut on. Baya, for sure. Ah, mimi naweza.
Billy would.
Ah, definitely.
Billy anaweza. Wewe unaona Billy?
Acha za chini.
I mean tumekuona Billy lakini unaona Billy.
Acha chisha, acha chisha.
Azichachishi na muuliza haja kuona. Hakujui.
How would
you? Yeah, miss easy.
Ah, okay.
So you won't.
Why would I do that?
Because it's easier for you guys kwanza kwa sababu unakatiwa. I mean.
No, you have like theirs. Like both of you and the
problem theirs. Ama ni the whole
thing. Unafaa tufanye hiyo kitu.
The whole thing.
Unafaa tufanye hiyo kitu.
So minus the dares unaweza?
Mm-mm.
Unafaa tufanye hiyo kitu. Unafaa tufanye hiyo kitu lakini.
Yeah.
Tufanye nini?
Hii nakaa mna type yako. Ana. Chali yako ole venye unafoldingi.
Tapi yangu ni chali yangu, unasikia?
Si ndio nasema. Nimlete hapa atuonyeshe. Atuonyeshe venye alikuteka. Nimlete hapa atuonyeshe venye alikuteka.
Hey.
Okay.
Bro, but
you've been asked questions. Like you've been told to do things like spank her. Would you guys make out? Like
I can't. Sawa, I can't make out.
Lakini kifika hapo kwa intimacy bwana.
Yeah, for ridiculous pia.
Yes, if it got a
so where do you draw the line, Kagiri?
Layers.
So what would you
layers, kuna layers zingine.
What would you do like live show?
Like random, like kuna flani sitaki kusema ni channel gani walikuwa naifanya kitambo, like 2 years, 3 years ago.
Mm-hmm.
Eh, but
okay, wala wasi.
Yo naeza, but ati as in nataka kukuja niko mimi ndio nitakuwa.
Sema kupima riz.
Zii. Where's the power riz? Unaweza kuwa tactics, but wezi kuwa riz.
Unaweza train,
but ukifika kwa field uko solo bro, wecheza balo.
Unasema kuna Mkenya, ukivulia hapa chini line zako.
On the next episode, I'll bring a shirt for Kagiri.
Yeah, please do.
For everyone, not for others.
I beg. Si umesikia tulete in zisa manzi, spokuwa manzi wake.
Sasa wezi fly out.
Fly out.
Kama cha this fanya hivi eh, kama itakuwa for me ndoa niko game
sawa.
I will see
sawa. Same shot
fuck off
sawa.
Kuna kitu kaa hiyo
even unafanya the next episode.
Kuna kitu kaa hiyo
please go.
Tayari last episode.
Tukulete niga.
Umenitoa timing.
This, nikulete niga.
Afanya nini?
Si, kwa gani kwa hii polo anzea? Kula hapa hivi.
for showbiz.
Sawa ni tete yangu.
Chacha tete yako hiyo.
Tete yako ni.
Acha acha.
My man. Ndio tete yangu.
Oi, hey, crazy. Mimi ana liko nauliza ni. Umecheki hii trend ya WhatsApp riri.
Okay, ni mwana huko.
Okay, jo tulikuwa na
somo la mariri zao.
Have you seen that TikTok of this guy? This story posted.
Bro, unajua tulikuwa na mmoja na mmoja.
Oh, Whitney and Britney. This guy is dating a story called Whitney Wangari, and the other one is called Britney Wangari.
Wow. Shout out to you.
Among us a group, so they're just like talking, like conversing when I'm Mwanika to your group. This guy doesn't even talk. You know, go, there's another shorty who's coming to one of them as a
part four. I'm a come, I'm a seman liachana ujama last year, Jude Mokwanza. So, Jude Mokwanza. Udemo aliachana na Ian. Uh-huh. Juu Udemo kwanza. Sasa Udemo kwanza ametafutiwa shemeji.
So this nigga is just telling this story, please just take down the video. Take down the video.
Ati my father.
The lawyer said, "Oh,
this is the videos for my family."
Alafu anamwambia basi tell her you don't love her. Mm. Me, I don't love her. I'm saying you tell her you don't love her.
Usha, na ndio ujue
anaona. Na ushauri nini? Ati wewe sinisha kwambia simpendi.
Usimwambie. Simko na yeye. Bro, sasa hizo ni kama exist na mtu wako wangu. Wamekaa hapa nilikuwa acheza wote wawili. So mimi na text
exist. Wanajuana.
Sasa wamejuana kwa hiyo video.
But ukiwa kati yao kwa jana.
Okay, hiyo siko sure. Kuna mwenye anaona ni kama pia walikuwa wajuana. Juu hiyo ni mbaya design. Ametoka kwanza saa asubuhi amesema ameenda function mtaa, kumbe ameenda kwa huu.
Imagine. And then huyo mwenye anakuja
the third one. Hiyo kai story yao na jamu kuchapia.
Oh.
Wanaje the same. Acha mkisho. Kuna
uko show ni wanaje watu sikizi wanaje ni waluya na.
Eh, ongera. Umeona video ongera?
Sisi.
Imanki. Yana kutumia.
Leo nikiwa kwa uba mse, wauba alikuwa ananichapia. Eh, zile mambo umeona. Like, unaona venye njoro uba inakuanga. Hivyo ndio kupo, literally. Ananiambia kuna day, ametoa manzi ronga. Anampeleka, amemtoa kwa mneja ronga. Anafaya ndio umoja. Mneja ndo amemutishia uba re. So, in the middle of the journey, mdema anauliza mse uba. Eh, mse anezaona kwenye utenishia. Mse uba kwa ee, kuzi niya mitisha. Kamambia, end trip. Nipeleke zima kwa mneja mwingine. Crazy, eh?
Yeah, ndio tepia crazy.
Yeah, ndio
crazy. Inaitwa na unajua watu waliambia ile kitu ni pochi la biashara hawataki kusikia.
Like kitu ni peace. Una feel wanaifanya for free.
Nini yo?
Like cowdem. Si haikosi anachotewa obvious bana.
Ndio. Yako biz.
Yana shughuli sio.
Yako kawa. Haezi kuwa na penda mwiko hivyo.
Howard. Let's move on from that analogy.
Lakini hiyo kitu ilikuwa noma bwana.
Genje.
Big up this.
Na riri na.
Ulipea analogy mine kiezi.
But ule msi mwenye alishinda hiyo challenge, in my opinion, ni ule wa mwenye alifanya hii WhatsApp riri. WhatsApp Rocky Rocky ilikuwa boti. Hiyo mwisho alikuwa mpeleki kwa nyasi mbaya za kwa
mwisho. Safi lol kwa niambia hili kwa yeye, saa tu wakino kwa mtaa.
Lakini ungekaa.
Ya kisikiza, mtaipull down.
Wewe kwanza, profesa niliambia kutaja Philo Taylor anaacha kusikiza.
Sisi nimemtaja.
Aliambia kumsa anataja Philo every episode.
Nani?
Sijui za.
Acha kusikiza.
Acha kusikiza.
Acha kusikiza.
No, but before, Howard really did reference Philo a lot. Philo anaweza kwa meka pale. Howard hata ungini na nyimbo.
Bro, sinive.
Anaungi na Philo huko.
Bro! What to understand kwanza, Philo is my realest home in my corner. Philo is my best friend. Philo is fam, is more than fam bana. So vitu mingi ni ana relate to juu, vitu mingi tumepitia.
Sasa mshare link na sasa ayuko kwa pod, ayuko on set.
Sianza kunisomea mtaka
kwa kiasi. Hey, niko tu ni dal bana huko ni.
Kama
sasa
ni mimi na Billy tu.
Ni sawa na naenda tu venye mnakaa. Yeah, hey, like
no,
you know, it's agreed next episode.
Ateti?
It's agreed on the next episode.
Ninyo?
You're doing the
Akuna kutuka hiyo. I have to console my show.
Okay, basi.
The moment order may approve me.
Ama we let our listeners and viewers.
Yeah, sawa. Hauna shida. Atuambi. Slide. Yeah. Kuko namba hiyo slide.
Lakini mjue.
No, we'll put a poll.
Oh, yeah.
Lakini mjue. Wangu hapa na vote. 100.
Bro, that's not true. The moment
you're
here, the moment you're engaging, because you're doing character. I didn't put up what I realized, you know?
Watch on your game.
Where would I apologize before?
Yeah, I'm going to go to the
It's me, what?
I told you to see the GI
content. I'm going to go to the GI content. I'm going to go to
the comments.
Natangu hoa da kafu manzea mikuwa a changed man. I am loving it.
You know.
Eh?
You know.
Cheza.
The comments you give me make you up anju.
Nani.
Hey.
Nani. Wacha.
This.
Wacha. Urajo hii podcast nema. Tu anikana tukianuana.
Wow, like zile contents zenye ziko
behind the scenes za hii pod.
Lakini hapo hapo mnili expose bana.
Si mimi.
Hey,
viewers description.
Hapana.
Si mimi.
Hapo hata kuwa na mambo mingi.
Hii hata hukuelewa.
Hata hukuelewa. Hukuelewa hata.
Unaweza kusema in text analyze. Hey, come in for 1 minute bana.
There was nothing like that in the story.
Nitakuonesha message after hapa manzi.
Yule
ndio akaniuliza.
Yule ndio alikuwa understanding yake.
Yule ndio alielewa.
Lakini haifai kwa hivyo.
Mwambie kuletea tumbo wake umuonyeshe wewe wa 1 minute. For do simple.
Wewe unaona wewe sio hata uwezi. Uwezi hata check hata na manzi mwenye amepitia.
Hata flex.
Ma. Zi hata si hata si flex hapa.
Ni bolo.
Azizi
bolo.
Azizi. We will put up a poll. On our Instagram and then you guys will let us know if we can have the
as we wait for Howard.
I would ngo that we receive the polls, sawa? That's what we do.
Hey,
ngoja.
Tumeongea long enough.
Zizi, checky Jada na Will.
Bro, nimeona gram post leo imesema if God take your time. I want a wife, but I don't want one like Jada.
Jada Smith and a band.
Jum, why did they interview her like me?
Asi, publicity bro. Venye tu tunaongelea saa hii. Airtime.
Wewe ufaya hata ku question media house.
Validity. Ama inaitwaje?
Ama hata
gani. They keep on going.
Zii, but sawa kuenda si shida. Chenye unasema ukishaenda ndio shida. Umeelewa? Manzi una tarnish career ya huu msee man.
I pity Will Smith.
Man, as in
hey, no, man, those
examples are like Maria Goodwill. Ini perfect example.
Juzi nimeulizwa na mko yangu kaa tunaona hii generation tukipata mabibi ama tukioa, unaonaje?
Wewe ushawa sikutaki tu.
Wewe tulia. Surya.
But itakuwa crazy. Tayari ni kum.
Have only one wife, Ruse. Yeah.
But
unaonaje?
Ni kunoma already, I mean. Divorce cases every day, I mean.
Kuna ni generations hiyo nyingine sasa.
Ama sisi hiyo bado. Generation ni years, so bado tuko hapo.
Wanatoka
generation C. Ama generation ni Gen Z, millennial.
Yeah.
Wanatoka Kilimani wanaingia Zima.
Man, atoka Zima enda Runga.
Leo ni asali atachoka. Huko ndio mzuri.
Wa locomotive mba.
Huko ndio mzuri. Huo atatulia.
You think?
Yeah.
Unaweza. Ah, Aziz.
Sahi wewe.
Lakini man, unaona kwa hii podcast niko na wasee wamekaa. Hadi siwezi ban. Nasikia kuuliza maswali zingine. Oh.
Uliza.
Nilikuwa nakuuliza nini? Kama
ni mimi unauliza.
Yeah, wewe. Kama ungekuwa.
Uliza.
Kama ungekuwa umekaa, tuseme, kama God forbid, sijui kama ni a good thing or bad thing, uko like in your 20s, late 20s, early 30s, au unamsee, au kaikuwa unamsee anytime soon, unatafuta mbaya sana, alafu mse upatane na yeye ni mse alikuwa street mba kisha na dike chill na wewe. Sawa, ame finally settle.
Ai.
Utamchukua.
Mimi ni water settle na mimi ni kwa the street.
Utakubali?
Mimi siwezi. Na wewe
pia. Yeah, cause
mbona ni mwata settle na mimi?
Exactly. So hiyo ndio point as in always
sema. Aziz bila amesema mtaftana ni yote mmekuta. Venye venye watu sema best friends that kwa certain age sija watu na wana.
Hai rongo puzi, kwa ni true?
Hey, watu fanya hivyo?
Uhuhu, juhu.
Hei, mara hizi wala Amerika na chana.
Kuzi, if I knew you was my best friend, hile na kujua Howard.
Lakini cheki, mtu yako wafai kwa best friend yako, aki asini
ni
unijua. Mi hata achana, mi unijui.
Useme wanda.
Mi unijui.
Hata mjiki ya nasema, you guys just talk over me, what's wrong?
Hapana, lakini, useme ati, venye unajua Howard, uwezi mkafu later in future.
Yes, but yeah, like, no, cause I know him as my bro, like,
we've been boys from.
Nitamuwa aji. Kitoana aji.
Lakini mbona watu wanaona squeeze na financial.
Kwanza acha tu. Acha tumalizana best friend. Umwai make out na best friend yako.
Ana.
Oh, so. Endelea story yangu.
Endelea story mbaya.
Agiri kwani wewe?
Sijasema
mimi. I love you judge. Mimi ni.
He's like,
hey, this is safe space when you're not a magazine.
Hey,
I'm going to God's blessing.
Oh, you know, Saka, I'm this. You know, we have a point to Marike, who may settle.
I do that check.
I'm going to say,
yeah, that's so.
Mom.
Hapo na ubongo.
Triplet.
But true, natumia wenu.
Mom.
As in, unaji picture ringe, you know, Moliza, like, do you picture yourself?
Hey.
You are.
When I picture myself,
yeah.
I think I'm still doing the same thing. I'm living life.
Huh?
I'm traveling the world.
Yes, you can with do it my with person. Husband, I mean.
Yeah.
Yeah.
Like, that's as far as my vision goes. Jefikiria nimesettle down na kinaitwa mimi
na mtu. Azin kuna sana ngoja ukuje wewe muwapikie nini.
Lakini mimi naonanga hiyo thought sana sana inakuanga na men. Kwa sababu kwa men ndio kuna get as in wewe ndio provider. So wewe ni mahesabu unapiga. Wewe kwako ni logistics.
Azin, woman, I feel like it goes both ways.
So woman, I feel like for you guys you feel like you've been umefungwa.
Kwanza bro, it's
I know, you know it's more sure is that plan their weddings when they are
sitting. Yeah, manzi. Like the madam who day too. Kwanza
a shark pick out wedding dress.
Check, yeah, usha ifikiria.
Umu uliza manzi.
Umu piga suti yako. Yeah. Usha ifikiria yo shit. Niko pale na kubea maua.
Wedding zi. Maybe in future itakuja, but farm, definitely.
Ideal wedding yako yoni?
Sasa unacheki sini zi maswali sikuwa nazo. Sijui sikiria, sijui. Hiyo nisali, nisa, like.
Asha misi chui.
Nisa, yo ifikiria hiyo.
Apana?
Uni bro.
Mkandilani.
Bro. By the way, leo tumeza ufanya. Drip rating.
Today is a bad day.
We start with Kagiri. Piga rent. Yana rate card.
Yana ni yangu ama yako?
Jirate.
Mini jirate.
Unirate, urate.
Mbuna, hakuna visuals, wezi yona.
Sini saa, but we say we should be doing it every show.
But si kumbaya, ama ni kumbaya zetu.
Edas dream of us, but it's a white in this weather.
But then, unajua wa mle,
your shoes are so clean. Issues are so clean. Kwani Nairobi gani huko
hivi? Ah, bilio anatemanga hapa hako. Unaona venye paka ufanyiwa tu vikombe kanapita kama kanyanga kama nyingi. Bilu tembe.
Oh, ni bongo. Ya. Bro, ele.
What are the way would you describe all your shoes are still this clean? Hakuna matope na maji. Nimepata hapo Ngara kumeflood.
Ani mimi nimeosha hapo.
Mimi natembea.
Umeosha wapi?
Ama ulitoa viatu ukavuka?
But
GPK Max
8 a good
Uongo.
8 a good 8
ah
uongo
hiyo ndio amejipatia
good 8
haya kuja kwa nzis nzis kadinai
oni rate nzisa
eh
oh
hadi biko nje kwa nimi sasa hivi
kuna time nilikuwa naitwa nzisa cha lady
eh akakuwa kia moto
kwa machi ya di mtu siti ya
From the way I've seen her in the recent, in compare na recent times,
Seven out of mercy because you're my bro. Seven.
Bro, I've seen you look.
From Stratnum.
Combination.
From the ends. Will you know Gasaba?
Will you address the coordination in India?
Have you seen the greens? 7.5. The greens. Leo to Jatrai.
Thank you.
Why?
Leo Jatrai.
So I can hate this.
It's the cold weather, guys. It's just me.
It's just you.
Yeah.
I love it. I'll give myself a 9. Okay, no. Yeah, I'll give myself a 9.
Z. I am a lesbian. 9, so.
Yeah, this.
Will you pay Angapi?
Will you pay 8?
8. Let me accord to you the same 8. Will you pay Angapi?
Oh, well, I.
9. I'll wait, give you the same 9.
8! And you, what do you give yourself?
Big question.
A huge 10. Because this jeep only makes sense in the New York. That's how?
But then, this is how you are going to do it.
So whatever you guys think of yourself, let me give you that. Exactly that. Like any bit the next time naskia mnaniambia who's juice that sijafanya nini.
Instead of us rating ourselves, listeners what to rate.
In your people last time.
Yeah.
Road would have been
equal to like zile question.
Kama nilifanya.
Nini?
Mimi.
Nilikomenta kwenda home.
Uko ndio home.
Uba iti. Ikoni maglovu.
Fuck!
Yes, kuni nomi ata kwenda api.
Wah!
Ona mix nilingiza.
Wah. Shut up. That has been an amazing episode.
Wait. Sawa, malizia. Hata nime sawa, malizia. Sawa. Listeners wata to rate. Siyo.
Yeah.
Sawa. Uvota kwa napiga car portrait. Ama full photo kwa ukuta kaya hindi na post kwa story wanapiga rating.
So?
Yeah, man.
Whichever. Sama?
Yeah.
Not a square bias.
Listener, Sami, wambi?
Listener.
Wambi?
Yeah.
Wene, itake ya sila wazi.
It's not personal.
Watu wapwe haki
ya. Yeah, wapwe haki ya. Yeah, wapwe haki ya. Yeah, wapwe haki ya.
Yeah, Yani kagiri
na kuona watu uchi sijawahi elewa story yake na kuona watu.
Nani wewe mimi? Kwa nini mwai sema hivyo tena?
Yeah, that's
the answer.
I was trying to say, you know, when you wear like, most of the time when you see me, I'm dressed in a very modest way.
Yeah, for sure. Yeah,
any modest. Right?
Yeah,
ngoja tulia. Labda mimi ni kizungu
mkuta.
Modest ndio nini?
Modest
ni presentable ama?
Yeah, like you're showing very minimal skin.
That's what I like.
Sasa, unajua, modesty goes with a touch of pashawo. No. Like, huge skirt, small top. Kagiri amezoa hivyo. Sasa, leo nikifunika mwili yote.
Aoni thighs. Yellow.
Yellow.
Hey. Enough of the cross, kuna rangi tunafanana.
Eh, bana.
Na nani? Kanyusi mwenye tango?
Eh, bana. Eh, bana.
Kwa hivyo, kuna lepros.
Ya, nizie sansuna ni alini.
Come back. Mnataka niulize mnadai ku comment kuhusu any topic. Risky. Kuhusu performance ya Cardinali.
I know nothing about that.
So early in October.
Niliingia 4 a.m. Si train yangu nilifika
hiyo time wa Cardinali hata walikuwa shazima.
Exactly. Miss Pata Tistiote, stage.
Lakini, anyway, what's the Mulimu Rachel and Nani said?
Yeah, I saw
and exclusive. Wase ni wazi, ni warong. Shemukuni ni warong.
Hakuna atuja interview na music yao.
Mi nimekuwa show yao, live, pale kuiva, hii October tour yao, hii October
first.
And I would pick out one person. Siko ubaya. Mdomani. Mdomani Munga, sindiyo? Ay bro, ule jamaa alikuwa light. Venye tu ulikuwa unasikia Oktoberfest, hata maneno yotoki. Same thing, alafu imefika point. U jamaa hata akirusha, unachitu venye una hyping mafans ukiwa mwagia maji. U jamaa afanya hivi, imeanza kumwagikia equipment nyuma.
Kama hii video ya water.
Oh wow.
Hey, but all in all, these guys are dope. I feel like if they got a bit of
a little, some slight
kidogo tu
professionalism kidogo tu
hata si wote I loved how ska ujibeba fiti bro
but hata kwa show at the moment mmoja ameban unachoma picha mzima
na Simunga ndio boss
lakini saa naye unajua
umesema boss ajimanage vizuri.
Unaona pia hiyo nini ya kuambiwa watu wewe unajua wewe ni dosi na unajua hao wengine waezi talk down on you anything it only makes the group weaker.
That's true.
You all need to be bosses but there's one voice you listen to. Yeah, so I'd say that I've seen Ska. Ska is a cool performer. He knows how to throw a show. Nani aitwaje? Sidomani, there's this other guy, Suicida. Suicida is also dope. He was very chill. Ana mambo mingi. Munga. On the other hand, bro, he was chaotic.
Thank you.
Come on, you're on the MC, bro.
What's up,
eh? Well, stories of MC. Anyway, it's been an amazing show. See you next time, bro. Bro. See you next time, guys. You all my bros, though. We love you. Please listen to the other episode that you dropped. We're in it for more dope content. Au revoir.
Thank you.